kodwa ubheke obhalweni othatheni lokushona obhalweni akukhonzi zezodlulalani akukhonzi zezodlulalani othathe kodwa ubheke okaleni othatheni lokushona okaleni akukhonzi zezodlulalani akukhonzi Sangeni,